mila yo kili na kukufanya ungari. Punguza pozi mama, magari yao yasifanye upagawe. Mikwangu pesa ipo, bajaji yangu ipo, utalewa tila lila. Mikwangu peno ipo, borboda yangu ipo, minawe tila ida. Kazi kilometa mia, asili mia mia, tena zito jutia. Nailo humo kwenye bajaji, linakata mitaji.
Chaguo safiri, baby.
Kama ungepanda boda, au bajaji, jinsi uko na finari. Kama ungepanda boda, au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Kama ungepanda boda, au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Kama ungepanda boda, au bajaji, jinsi uko na Ferrari. Yeah.
Bajaji yangu ya kibito,
si.
Mtoto punguza mapo,
si.
Mikao yako ya kichoko,
si.
Mimi kwako ni mkombo,
na mimi mkombozi wa isafari. Msafiri jione uko huru, penzi kikohozi na banja tari. Sosi kuduru, achana cheza kamari. Wenye pesa za kufuru ni madalali wa hizo Ferrari zisizo na ushuru. Sasa sijui unakwama wapi, sinipe mkuki, hii ni vita ya bunduki. Siwezi ingia na manati, anaweza kaendesha Ferrari na siziweze sarakasi. So hoteli ya mbali, shetani usimpe nafasi.
Kama utapanda boda, au bajaji,
jinsi
uko na Ferrari,
I love you.
Kama utapanda boda, au bajaji,
jinsi
uko na Ferrari,
I love you, baby.
Kama utapanda boda, au bajaji, jinsi uko na Ferrari,
na 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 na.
Kama utapanda boda, au bajaji, jinsi uko na Ferrari,
yeah. Na 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 no, na 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 no. Brother, then I need to know. I love you, and I get to do the berry, 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 baby. I don't know.
Sugar and Tore. Should I do like you, baby? I can even spread a wet. Yeah. I like you, baby, baby. Should I do, baby?
Jamal Records.